DJShowstack.com.
Yavundumuka. Nazi forces again. Join the serious. Are you cashing the kuona?
Cash beats.
Yavundumuka family. Let's go.
Is a winner getting the game. Azaria nayo. Is a washa white washi. Azaria nayo. Is a winner getting the game. Azaria nayo. Is a washa white washi. Azaria nayo.
Safune timu ina game ni ozibika kudala
game yazibika kudala kuti ndiso wina wina kudala tumupyanga tumusukuruza nikuonera kuma supporter masupporter mwamene hapa mwamene hapa kuona kuti mtu achita bwino hapa manje waruza kudala
azalia nayo
sapara pasa
azalia nayo
uzaka ngofa
azalia nayo azalia nayo
Oh,
DJShowstead.com. Precious Records, baby.